Isigqibo soNondyebo kaZwelonke sokubamba isabelo esilinganayo equitable share sikaJulayi sikaMasipala waseMakana siyaxhalabisa kakhulu. Le mali ibalulekile ekunikezeleni iinkonzo ezisiseko kubahlali bethu. Sifuna iimpendulo ezicacileyo. Kutheni ibhunga lingaziswanga kwangethuba? Ngawaphi amanyathelo athathiweyo ukulungisa le meko? Kwaye ibhunga liza kuyifumana nini ingxelo epheleleyo nesicwangciso sokubuyisela le mali? Sicela kubizwe ngokukhawuleza intlanganiso ekhethekileyo yebhunga ukuze ulawulo lukamasipala lubeke phambili isicwangciso esicacileyo sokusombulula le ngxaki. I-Democratic Alliance iza kuqhubeka ilwela urhulumente onoxanduva osebenza ngokunyaniseka nowenza iinkonzo ezifikelele kubo bonke abantu. Abahlali baseMakana bafanele kokungcono kwaye siyakuqhubeka silwela utshintsho oluzisa iinkonzo ezisemgangathweni nolubuyisela isidima sikamasipala wethu.